ebyo kwegayira olaba nakulemera konabula nokufuna kutulo lwa bintu byo gwe muntu gwe nasabe namba nefuke namba which namba nga tebuli omumugamba kumutala kuno paka muluka mulamba bugubugu teguva muliro naye naonsera nnyo n'omutima negunuma gubuli kakonga kako okukafuna koko nyabo omala kunumya opima bupimi kadozi kadozi katono katono kadozi kadozi osunira sunirako kapisi kapisi nyongeza kuko nyongeza nyongeza nakutemenya mugongo nyongera nyongera nawe topima muwendo nyongeza nyongeza nakutemenya mugongo nyongera nyongera nawe topima muwendo gwe muntu gwe nina kumutene kumutima kuno kuno era gwe gwe nyambala kalavu kafe tukabage tukalye muchomo tukukwata nga nze nsala abawolopoka ebitali na mikono na makulu balekabo bebana Kampala bantu babyanfuna atalina tebamwogerako ebonyabo baba n'olugezigezi olumuyisa watumbira ayimbeno beba banyumya gabosi ne bakola ne rosi batatade yadde kikumi wagala byampeta ze atowonzita Susuta, kongera nenyota, awonyeza tota, tota
Nyongeza, nyongeza, uu
Nyongeza, nyongeza, nakutemenya mugongo Nyongera, nyongera, nawe topima muwendo Nyongeza, nyongeza, nakutemenya mugongo Nyongera, nyongera, nawe topima muwendo Katije tulaga tuchu Chirako na olofu muto wabasalo lugudo tamanya na ye Yesiga mkamala vira vula vizawo Gana ya alunzise Haba wolo poke vitali na mikono na mitwe Bajakuwa mulunji bafeko Banya abona bobaba muna vera Ngabali ya wawe vacho Kalavu kafe tuka kwa tempola Tuka bage tukalie mchomo Boka kwa teno nganze nsala Manyabye tutalina kati nkomo Kamu kamu kuba muganda nyabo Nebye wali tosubira ngofuna Okuva munsingo ne mulubuto Kumutwe paka ne mchiwata Mama wabana bange nyabo Nebye tutalina kati nkomo Kamu kamu kuba muganda nyabo Nebye wali tosubira ngankola Kalavu kafe tuka kwa tempola Tuka bage tukalye mchomo Woka kwa teno nganze sala
Sala Nyongeza, nyongeza
Nyongeza, nyongeza Kalavu temenya mugongo